True love never dies, then what happened to us, girl? You promised to date me even if it's hard days. Bengikuthanda nawe ungithanda bekumnandi, yes. Besinephupho elikhulu mntwana, sithandane more, yes. Dear girlfriend, I hate you, I blame myself for all of this. I wish I never met you. Inhliziyo ibuhlungu and I wish I never dated you. If amanga bomuntu, girl, I'm sure ngabe date you. I really feel the pain, ungacathi ngiyadlala. Nzima ukuthemba umuntu uzoyinikela ekugcineni ezokulahla. Bengithi sazophusha, bengifisa ukukushada. Hit lowo mphefumulo wafika wakuthatha. Bad things I'm going through, anginadoctor ongangilapha. Ngike ngivuke ebusuku ngihlale ngikhumbule mase uzongihaga. Ungibuze baby right, ngivumeke bese uyasmayila. Kukho konke obungakwenza, why wena ukhetha ukungala?
Inhliziyo yami ikhuluma nengqondo yami, ngithi nina nabamsana nesibindi ngilanda lo mntwana. Yebo samthanda, samvumela nje wahlala ngaphakathi, noma eganga saxola noma singathandi. I remember the days, gcina ukuba naye kwaqala nje kwabamnandi. Kissing and pillow fight, ngiletha on endleleni simphelezela. Wathi nje kumele sikhulume, after this kwaphuka i-heart. Ngangazi ukuthi mina nginyanywa abazali, ngangazi ukuthi ukuhlukana kwethu ngenxa yabazali. Ngangazi ukuthi asafuna ukuba in love, wangitshela ukuthi asafuna into ezomisa nabafana. Ey, kanti lokho kwakuyisikemo, ngithola abangcono. Isilondo shiye ngaphakathi kumina, sisoze saphole. Ey, I don't believe ngimoshe 3 years wonke. Nakhona ngumosha kumuntu okade nezimbi nje inhloso, girl I hate you.
Rasper Beats.